abane Uganda abakubirizibwa okujanga mass battle abasobola kubanga bekibedde bwe mirimo gye emibiri byaibwe kiyambe okuzuula endwaire eritandise okuba negani gembirizi damaliriza ngo lwisi dibazinze kubavambula mu bwensi mu ngeri y'ekigwatukira akubye omulango n'oni minisita avunaanyizibwa ku guno migulemu yafeesi eyasaba minisita ga Uganda omukyala Kasule Lumumba bw'abeerenga agira okugegenga n'okuwerekera Dr. Willy Tadeo Kwoba ononga n'ondi kwaba abavuganya ku mukalu lwakankaga ak'omubaka owa constituency ya Bukoli ya Manyanina eyafiire yabeere akavambula mu bwensi oluvannyuma lw'omusaayi okwesiba. Omugenzi bamuzikise wali mu tawuni kansi ya Buwuni ekyaganirwa mu disitulikiti y'e Bugiri. Kasule Lumumba avireyo yategeeza nti bannabyabufuzi bangi abalina okusomozebwa okwendawulo nga kuvwa ku nsonga dda byabufuzi kyatuuka okuba kuzaaku ekirwaire ekya puleesa ekiri okuyita ng'abangi.
But it is worse because of some of the responsibilities I had because of my political post. This problem could have come out or could have evolved much faster because our brother was subjected to the rigors of campaign and he may not have affected it as it. So I want to request him, whenever you have any stress, seek to go to the stress. And it's our African culture.